isibhengezo sokumiswa kwenkonzo zoluntu kuzwe lonke. Ukumiswa kwenkonzo zoluntu kubhengezwe ngumongameli yaye kuza kuqala ezinzulwini zobusuku umhla wamashumi amabini anesithandathu kuMatshi. Eli liphulo lokunqanda ukwanda kwe-coronavirus kwakunye nokhusela uluntu lwaseMzantsi Afrika luphela. Ingaba kuthetha ukuthi ukumiswa kwenkonzo? Ukumisa kwenkonzo linyathelo elingxamisekileyo elinyanzelisa ukuba lonke uluntu luzigcine emakhaya ngaphandle kokuba kubekho izizathu ezithile ezifana nokufuna ukutya, ukufumana unyango kwakunye nemali. Oku kuthetha ukuba iivenkile, iikhemesti neebhanki ziza kuhlala zivuliwe. Eli lixesha elinzima kuthi sonke kodwa akukho mfuneko yokuba uluntu luxhalabe. Ukuba ufuna ulwazi oluphangaleleyo malunga ne-coronavirus kwakunye nokumiswa kweenkonzo zoluntu, tsalela kuWhatsApp uthi hi kwinombolo engu 0600123456. I-RX Radio yenziwa ngabantwana, isenzelwa abantwana.